Nshuti bakundwa, mbibutse ko turi gusoma igitabo abakurambere n'abahanuzi. Tugeze ku gice cya 25, Abisirayeli bava muri Egiputa. Iki gice gishingiye mu kuva igice cya 12 umurongo wa 34 kugeza ku wa 51 n'igice cya 13 kugeza ku cya 15. Butaracya ubwoko bw'Abisirayeli bwari mu nzira.
Igihe ibyago byateraga, Abisirayeli bakoraniye i Gosheni banezerewe.
Hari gahunda yari yateguwe yari ngombwa kuyobora abo bantu benshi bimukaga bari bagabanyijwemo imitwe iyobowe n'abayobozi bari bashyizweho. Maze barahaguruka, abigenzaga bari abagabo 600, abana batari mu mubare. Kandi n'ikivange cy'amahanga menshi kijyana nabo atari abagize kwizera Imana y'Abisirayeli gusa, ahubwo n'umubare mwinshi w'abashakaga gusa guhunga ibyago. Abo bantu bakomeje kubera Abisirayeli ikigusha n'umutego. Abantu bajyanye n'imikumbi n'amashyo by'amatungo menshi cyane. Batarava muri Egiputa, batsinda ishyi y'imirimo bari barakoze badahembwa. Maze abaretwa bahagurukana imitwaro y'ibyo batse ababakoreshaga ku gahato. Kuri wa munsi, Uwiteka yakuye Abisirayeli mu gihugu cya Egiputa uko imitwe yabo yari iri. Abisirayeli bajyanye amagufwa ya Yozefu kugira ngo ajye abibutsa mu gihe kibi cy'uburetwa gucungurwa basezeranyijwe. Aho gukurikiza inzira iromboreje yajyaga i Kanani inyuze mu gihugu cy'Abafilisitiya, Uwiteka abanyuza mu majyepfo ahagana ku nkengero z'inyanja itukura. Kuko Imana yibwiraga iti, abantu be kwicuza ubwo bazabona intambara ngo basubire muri Egiputa. Abafilisitiya batekerezaga yuko ari abaretwa bacitse ba shebuja, ntibajyaga gutindiganya kubarwanya ku mugaragaro. Abisirayeli bari bazi Imana gahoro kandi bari bayifitiye kwizera guke, kandi bajyaga kugira ubwoba bagakuka imitima. Nta ntwaro bari bafite kandi ntibari bamenyereye intambara. Bari baraciwe intege n'uburetwa bamazemo igihe kirekire, kandi bari bakomerewe n'abagore n'abana n'imikumbi n'amashyo. Ubwo yabanyuzaga bugufi bw'inyanja itukura, Uwiteka yiyerekanye ko ari Imana y'impuhwe. Bava i Sukoti babamba amahema mu Etamu, aho ubutayu butangirira. Uwiteka ku manywa yabagendaga imbere ari mu nkingi y'igicu ngo abayobore, nijoro yagendaga imbere ari mu nkingi y'umuriro
ngo abamurikire babone uko bagenda ku manywa na nijoro.
Ya nkingi y'igicu ntiyavaga imbere y'ubwo bwoko ku manywa, kandi iyo nkingi y'umuriro ntiyabavaga imbere nijoro. Umunyezaburi aravuga ati, asanzura igicu cyo kubatwikira n'umuriro wo kubamurikira nijoro. Zaburi 105, umurongo wa 39. Igicu cyabarindaga izuba ritwika, kandi amahumbezi yacyo n'umuhehero byazanaga amafu mu butayu bwumagaye butera inyota. Nijoro cyahindukaga inkingi y'umuriro yabamurikiraga aho babaga babambye amahema yabo, kandi yahoraga ibabera igihamya yuko Imana yahoranaga nabo. Mu rugendo rwabo banyuze mu gihugu kinini cy'ubutayu kandi kinanije. Bari batangiye kunanizwa n'urugendo, kandi bamwe batangiye kugira ubwoba bw'uko bashobora gukurikirwa n'Abanyegiputa. Ariko igicu cyakomeje kugenda baragikurikira. Nuko Uwiteka abwira Mose kunyura iruhande ahantu hari mu mfungane z'ibitare by'amabuye, maze akaba ariho babamba amahema yabo ku ruhande rw'inyanja. Yahishuriwe yuko Farawo azabakurikira, ariko kandi yuko Imana izaheshwa icyubahiro no kurokorwa kwabo. Abajyanama ba Farawo babwiye umwami yuko abaretwa babo bacitse kandi ko batazagaruka. Abakomeye babo bamaze gushira ubwoba, bagerageza kwerekana yuko ibyago byabateye byakomotse ku bintu bisanzwe. Nuko baraboroga bati, twakoze ibiki kurekura Abisirayeli bakava mu buretwa twabakoreshaga? Farawo ahamagaza ingabo ze zose, ajyana amagare 600 yatoranyijwe n'andi magare y'intambara y'Abanyegiputa yose, abarwanira ku mafarashi, abagaba b'ingabo n'abasirikare bagenza amaguru. Umwami ubwe aherekejwe n'abakomeye bo mu gihugu cye ayobora izo ngabo zari ziteye. Abanyegiputa bari bafite ubwoba yuko, kuko bemeye iby'Imana yababwiraga babihatiwe, ayandi mahanga yajyaga kubagaya. None rero bagiye bakagaragaza ububasha bakagarura babahungaga, bagarura icyubahiro cyabo kandi bakongera gukorerwa n'abaretwa babo. Abaheburayo bari babambye amahema yabo bugufi bw'inyanja, kandi byasaga nk'aho ari inkomyi imbere yabo. Mu majyepfo hari imisozi yababuzaga gukomeza. Ako kanya babonye kure intwaro zirabagirana n'amagare y'intambara yiruka. Ubwoba bwuzura mu mitima y'Abisirayeli. Umugabane munini basanga Mose binuba bavuga bati, nta mva zari muri Egiputa kutuzana ngo dupfire mu butayu. Sibyo twakubwiraga muri Egiputa tuti tureke dukorera Abanyegiputa, kuko ikiruta ari uko dukorera Abanyegiputa biruta ko dupfira mu butayu. Koko nta makiriro yariho keretse Imana ubwayo ari ihabakuye. Ariko ubwo bari bageze aho bakurikije amabwiriza y'Imana, Mose ntiyagize ubwoba bw'ingaruka yabyo. Igisubizo Mose yahaye abantu atuje kandi abakomeza ni iki ngo, mwitinya, mwihagararire gusa mwirebera agakiza Uwiteka ari bubazanira uyu munsi. Kuko Abanyegiputa mwabonye uyu munsi mutazongera kubabona ukundi. Uwiteka ari bubarwanirire, namwe mwicecekere. Abisirayeli batubahaga kandi ntibifate batangiye gutera amahane no gukora iby'ubupfapfa. Imiborogo yabo n'amaganya yabo birasakuza cyane kandi bibabaje. bakurikiraga ya nkingi y'igicu itangaje yababiraga ikimenyetso cy'Imana kibabwira kugenda. Ariko noneho se ntiyari yabajyanye mu ruhande rubi rw'umusozi ahadashobora kunyurwa? Marayika w'Imana abonekera imitima yabo yari yihebye, asa nk'ubaburira ibyago byari bigiye kubabaho. Ubwo abanyegiputa bari bageze bugufi ya nkingi y'igicu yaragarutse mu cyubahiro cy'umwami, ituruka mu ijuru inyura hejuru y'Abisirayeli maze imanukira hagati yabo n'ingabo z'abanyegiputa. Abanyegiputa ntibongera kubona neza amahema y'Abisirayeli maze bahatirwa guhagarara. Ariko uko bwarushagaho kwira, niko ya nkingi y'igicu yaberaga Abaheburayo urumuri rukomeye cyane, maze ibyiringiro bigaruka mu mitima y'Abisirayeli. Uwiteka abwira Mose ati, bwira Abisirayeli bakomeze bagende, nawe umanike inkoni yawe urambure ukuboko hejuru y'inyanja uyigabanye, Abisirayeli bace mu nyanja hagati nko ku butaka. Mose amanitse inkoni ye, amazi aratandukana, maze Abisirayeli banyura mu nyanja hagati ku butaka bwumutse, amazi ahagaze nk'urusika impande zombi. Umucyo waturukaga ku nkingi y'umuriro y'Imana wamurikaga inzira yari yahaciwe nk'uruhavu runini hagati y'amazi. Abanyegiputa barabakurikira, amafarashi ya Farawo yose n'amagare ye n'abahetswe n'amafarashi be bijya mu nyanja hagati bibakurikiye. Mu gicuku cya nyuma, Uwiteka yitamururiye mu nkingi y'umuriro n'igicu, yitegereza ingabo z'abanyegiputa hacikamo igikuba. Inkuba zirakubita n'imirabyo irarabya, abanyegiputa bacikamo igikuba, bagerageza gusubira inyuma. Ariko Mose atunga inkoni ye, maze amazi yari yirundanyije arasubirana, maze amira ingabo z'abanyegiputa bashirira mu kuzimu kwayo. Mu gitondo, Abisirayeli babona ibyasigaye byose by'abanzi babo bari bakomeye. Imirambo yari ikiri mu myambaro y'ibyuma y'intambara yari yajugunywe ku nkengero. Muri uko kurimbuka guteye ubwoba, Yehova yatanze agakiza kuzuye, kandi imitima yabo iramugarukira ifite gushima no kwizera. Umwuka w'Imana uguma kuri Mose, maze ayobora abantu mu ndirimbo yo kunesha kandi yo gushima, ariyo ya mbere na mbere kandi imwe mu zikomeye umuntu yigeze kumenya. Yaterwaga n'abagore b'Abisirayeli, Miriam mushiki wa Mose ari imbere yabo ubwo bagendaga bavuza ingoma kandi babyina. Kure mu butayu no ku nyanja, iyo ndirimbo y'umunezero yarahumvikanaga, kandi imisozi yikirizaga amagambo yabo yo gusingiza. Ndaririmba Uwiteka yuko yanesheje bitangaje. Iyo ndirimbo si y'ubwoko bw'Abayuda gusa, yerekeza ku kurimbuka kw'abanzi bo gukiranuka no kukunesha guheruka kwa Isirayeli y'Imana. Umuhanuzi w'Ipatimo yabonye imbaga y'abantu yambaye amakanzu yera y'abatabarutse banesheje, bahagaze ku nyanja y'ibirahure bivanze n'umuriro,
bafite inanga z'Imana, baririmba indirimbo ya Mose, imbata y'Imana n'indirimbo y'umwana w'intama.
Ibyahishuwe igice cya 15 umurongo wa 2 n'uwa 3. Kuvana ubugingo bwacu mu buretwa bw'icyaha.
Imana yatuzaniye agakiza karuta k'Abaheburayo ku nyanja itukura.
Nk'uko Abaheburayo babigenje, dukwiriye guhimbarisha Uwiteka umutima n'ubugingo n'ijwi kubw'imirimo itangaje yakoreye abana b'abantu. Mbega impuhwe, mbega urukundo rutagira uko rusa Imana yerekanye ubwo yaduhuzaga nayo kugira ngo tuyibere ubutunzi bw'umwihariko. Mbega uburyo Umucunguzi wacu yitanze kugira ngo twitwe abana b'Imana. Uwiteka aravuga ati, untambira ishimwe wese abanyubahiriza. Zaburi ya 50 umurongo wa 23. Abatuye mu ijuru bose bafatanya guhimbaza Imana. Ni mucyo twiga iyo ndirimbo y'abamarayika ubu kugira ngo tuzayiririmbe nitubasanga mu myanya yabo irabagirana. Imana yazanye Abaheburayo mu misozi ya kure bugufi bw'inyanja kugira ngo yerekane ububasha bwayo kandi ku mugaragaro icishe bugufi ubwibone bw'ababakoreshaga ku gahato. Yahisemo ubwo buryo kugira ngo igerageze kwizera kwabo kandi yongerere imbaraga bayiringira. Iyo abantu badahaguruka ngo bagende igihe Mose yababwiraga kugenda, Imana ntiyari kubaha inzira. Kwizera niko kwatumye baca ku nyanja itukura nk'abaca ku musozi. Abaheburayo igice cya 11 umurongo wa 29. Igihe bamanukaga bakegera rwose ayo mazi, berekanye yuko bizeye ijambo ry'Imana Mose yababwiye. Noneho inyambaraga y'Isirayeli igabanya inyanja kugira ngo babone aho baca. Kenshi imibereho igira ibirushya kandi inshingano zisa nk'aho zikomeye kuzuzuza. Ibyo twibwira bitwereka kurimbuka kwegereje. Nyamara ijwi ry'Imana rivuga mu buryo bwumvikana riti, genda.
Dukwiriye kumvira iryo tegeko nubwo amaso atashobora kubona mu mwijima, tukumva imira bikonje ku birenge byacu. Abatinda kumvira kugeza ubwo ishiti ryose rizavaho ntihagire ikigusha no gutsindwa bibaho, ntabwo bazigera bumvira. Ariko kwizera gutegeka kugenda gitwari. Inzira Imana ituyoboramo ishobora kunyura mu butayu cyangwa mu nyanja, ariko ni inzira itabamo ibyago.